Abuka bantu. Uhamba uphaphela nomabani la. Ngamaze sathi. Sathi. Eyona silimo sokwenzakalisa thina.
Izinga likhuphukile, yeah they know. Umzila ngubathulile, yeah they know. Now they wanna hang around with the boy. Ngifuni dlashe isidwado bese ngisitholele itoy. Wena ungenza njani, wena ungenza njani. Bathi into yenza ikhanda imali. And ufuna imali esididini usanokugqisha isipani. Ndoda ikhaba ikani, awudabule territory nyami. Sami story nyani, nina niqamba amanga though. Uthena uqamba amanga boy.
Asingitshele.
Been on a mission since ngaqala ukuze be khuluma iqiniso lami mina mangibona iboot marapha sephithe difana mangu mesha igood benza ngathi abazi ubani king yamagami, yeah yeah. I'm the missing piece of the puzzle when umuphika loke ekhanda lakho wathithi cousin. Okay goes ngiyakutshela into ayizinto noyisibongo nje somjiji esithusa abantu lelokishini no ebhetala nginqe. Nase Natal, tothi tala ngifake. Sami style lead, no mistake. Let's be flag, ngaba inhloko, no mistake. Yeah, badela ngobona, badela ngobona. I came with the movie, this time got a Lenny Hot 2. Cause all of my niggas are savages. Cause all of my niggas are savages. Yeah, badela ngobona, badela ngobona. I came with the movie, this time got a Lenny Hot 2. Cause all of my niggas are savages. Cause all of my niggas are savages. Nani ngishilo kunina ngathi ngithanda ikhuluma into yodwa. How come you be keeping a lot? Ngekepisa lodwa. Babusha intaba zami ngama fries namakota. Yakutshela ngizofika kini boy kuyodeleka amabonda. Gedo Lord uzovusa i-HME from the ground son. Usegemini ngu-Steve Gompela kule match son. Bayakopela vele kuyakaca ngisana match son. Niggas get some help. Singinama duplicates amaningi man. Everybody wanna sound like this now. Ngoba ma flows abangempela ma 6-9. I'm just acting humble like kuthi ngis 9. Sando kunibuka nifambula in front of this guy. Nalo Jero Kuma ngayi Moses Mabida. Thanda ma jense piano na ma binga. Ayu ya ginga. Uzofuna idliba kumini vele ngayi binga. Ngayi binga. Yeah, badela ngobona, badela ngobona. I came with the movie, this time got a Lenny Hot 2. Cause all of my niggas are savages. Cause all of my niggas are savages. Yeah, badela ngobona, badela ngobona. I came with the movie, this time got a Lenny Hot 2. Cause all of my niggas are savages. Cause all of my niggas are savages.